Neza kuwa chichote.
Oh, I could be something,
yeah,
all the time.
You can be.
I could be something
with your mind to it.
I could be something endlessly. I could be something. I could be something. And I could see something.
Neza ona.
All the time.
You can see.
Something in the sky, and I could see something on the sea. I could see something.
Endless potential, lazima legacy basi. Na go deep kwa sea poetry ku free. Slave talent, si lift is to solve poverty obviously. Killer time, in the killer drum. For walk in his beat, your dime. MC class something, in fact everything. Na shine is for kuwa bling bling. Ambition, see your crime. Deep sea, na go deeper, pila flippers. Na shika crowd car, soccer, na hit the goalkeeper. Deeper come, kono ya chocos kwa pipa. Kita fredish, kwa sin city, ya maslipa. Chip league, nazika cream creeper. MC Kana Shika, microphone kwa Kisha. My wisdom seekers na Saili ya pepa. Biggest msotaji ya wezi lipa. Kitu kama emperor. Kings.
Oh, I could be something all the time. I could be something in this rhyme. And I could be something endlessly. I could be something. I could be something. I could see something in the sky, and I could see something on the sea. I could see something, I could see something.
I know I can be what I wanna be. Honestly, penye niya kuna njia. Dreams infinity, consciousness bila vikwazo. Nazidi kukamua, nimetia bidii. Barabara ndefu, safari baridi. Ndani ya concrete jungle, siasa ni jangwa. Kudolea macho, zawadi na baraka. Toka jadi nimehaso, tayari nime make it. Kati ya odds zote, mwusi mwana harakati. Hizi nyakati, ingawa swoti kwa drum crossroad. Wamuzi ni wako, naweza kuwa chichote nitakacho. Chini ya jua, usi blink hata sekunde. Maisha poka pata kutotea, panda na kushuka. Vita toka chini ya meza. Nimeamua kuwa nyota, angaza ardhi na sayari. Ongelea nami, hizi ni mepo za flow. One, two for my people mtaani.
Oh, don't you start now. Hold my hand out. Won't you let me take.
Something.
I can see something.